Jenerali Olivier Isate Basumba ubifuriza gukomeza kugubwa neza.
Ndabasuhuje bakunzi ba radio Ijwi ry'Amerika, kubadukurikira kuri radio zanyu, kuri mudasobwa no kuri telefone zigendanwa, mwese mbahaye ikaze mu kiganiro muri isanga. Kuri mikro hano i Washington DC, uyu munsi muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Turakomeza ibiganiro byacu ku mateka y'u Rwanda n'abanyarwanda. Nanone ni kudeta yabaye mu Rwanda mu 1973, ibyayishamikiyeho, inkurikizi zayo n'amasomo twakuramo. Mu byo twakunze kubasaba kuzirikana kenshi mu biganiro byacu byashize, nuko amateka ahoraho kandi yagombye kutumurikira birushijeho. Nongere mbibutse ko kubahawe inshingano zo guhagararira abaturage no kubakorera, kubahembwa imishahara ituruka mu misoro y'abaturage, urukwego w'abarimo rwose, amateka azababaza byinshi. Namwe mbaho ikibazo, byakumvikana bite ko haba hari umukozi wa leta waba ukorera igihugu umukuriye akaba yamuha mu nshingano ze kwica urubozo cyangwa se kwambura ubuzima umuturage basangiye igihugu? Aha ibibazo bizaba byinshi kandi ibisubizo bizaba bike. Mwese ababuze ababo bishwe mu bihe bitandukanye turabahojeje. Dukomeze ikiganiro cyacu uyu munsi na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana uri Londres mu Bwongereza, akomeze adufashe gushakisha ukuri kw'ayo mateka. Venuste, mikro ni yawe.
Urakoze cyane Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'umunsi turagiharira mwebwe mwese mudasiba ikiganiro na kimwe kuva Ijwi ry'Amerika ryatangira gucukumbura amateka yaranze u Rwanda mbere na nyuma ya kudeta muri 73. Tubibutse ko yari kudeta yakuyeho ubutegetsi bwa Gerigori Kayibanda bugasimburwa n'ubwa Juvenal Habyarimana. Nyuma y'ikiganiro cyo ku cyumweru gishize twari twatumiyemo François Burasa, umwe mu bari bagize itsinda ry'abantu batatu bakoraga nkete ku banyapolitiki bafashwe nyuma ya kudeta bashakirwa ibyaha. Mwatwandikiye muri benshi mufite ibibazo mushaka kumubaza, hari benshi batemeranije n'ibyo Burasa yadutangarije, bamwe muri mwe mwadusabye ijambo hano ku Ijwi ry'Amerika dusangira ijambo. Tubahe ikaze iyo mudusanze muri isanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Twongeye kubatumirira François Burasa. Nibutsa bumva Ijwi ry'Amerika ko kudeta yarayibaye mu Rwanda ku itariki ya 5 Nyakanga umwaka w'1973. François Burasa wari ufite ipeti rya Lieutenant ari komiseri wungirije sous-commissaire, yashyizwe mu itsinda ryegeranije ibimenyetso bihamye icyaha abari bafashwe mu ijoro rya kudeta, na nyuma yaho benshi bari muri leta yari imaze guhirikwa. Abandi bari kumwe muri iryo tsinda ni ba Kapiteni David Mutabazi na Garikani Nyamwasa. Mu cyumweru gishize François Burasa yari umutumire wacu, n'ubu yagarutse arasubiza ibibazo byanyu. Mwakira muri iki kiganiro muri sanga ku nkurikizi za kudeta muri 73. Nabanje kumubaza uko yakiriye ikiganiro twagiranye mu cyumweru gishize.
Naracyumvirije insanga waragitanze uko twabivuganye. Ubwo rero ku giti cyanjye byaranshimishije. Hari n'abantu batandukanye bagiye banterefona cyane cyane hano muri Norvege. Kubera ko bose icyo bahuriragaho ari abagore n'abagabo, nuko ibya Polinaire yavuze byabateye ubwoba, kubera ko yabivuze mu magambo adasanzwe y'abantu b'abanyarwanda, bavuga kwa bari umugabo yagiye gushahura abandi bagahumbisha akabijugunya gutyo na gutyo. Iyo mvugo yahahamuye abantu bakavuga batese turacyarimo abantu bashobora gukoresha imvugo nkingiyi kandi bavuga ko uwo muntu atabihagazeho. Arazi iki uyu muntu arafiki? Iyi ni inzigo ikomeye. Nyuma rero abantu batandukanye baza kumbwira ko bamaze kumva ikiganiro nagiranye na Venusti. Hari benshi ngo bicije bumva babohotse, cyane cyane nk'abantu twari dusanzwe tuziranye dufatanya duterana inkunga mu bibazo byo mu buhungiro.
Ndumva ari ikintu cyiza yuko wagize abantu muganira bakakubwira uko bumvise ikiganiro. Hari n'abo mutashoboye kuganira bo bashatse kunyura ku Ijwi ry'Amerika bakatubwira bati twumvise ikiganiro burasa mwagiranye, ariko turashaka yuko mbere yuko mukomeza mwazamutubariza ibibazo twibaza. Nicyo nshaka ko dukora muri iyi minota mikeya ufite, kugira ngo ngende mwumbabarize ibyo bibazo bibaza nawe ugende ubasubiza niba ntacyo bigutwaye.
Oya, ntacyo bintwaye rwose kuganira.
Urakoze cyane Bwana Burasa kuba wongeye kuba uri hano ku Ijwi ry'Amerika. Ikibazo cya mbere ndi buguhe ni cy'umuntu wabaye umusirikare afite ipeti rya koroneli, mwarabanye mu gisirikare. Yarambwiye ati nta kuntu umuntu w'umusirikare nka Burasa yavuga ko atazi ku gikongoro, kubera ko buri musirikare wese yagombaga kubazi prefetura zose n'ibigo bya gisirikare aho biri. Bishoboka gute? Ni kwa baza ati umumbarize ukuntu yavuga ko atazi ikigo cya gisirikare cyo ku gikongoro aho kiri.
Kuri icyo kibazo ndakigusubiza neza, kubera ko ninjiye mu gipolisi muri 67. Muri 69 nza kuba komiseri muri detashuma ya polisi nasiyonali ya Kigali. Ndagusobanurira kuko nabaye muri detashuma ya polisi nasiyonali hafi imyaka 3, nimurirwa muri biro centrale de criminologie. Muri 73 baza gukuraho polisi, ariko ya biro yakomeje gukora kubera ko ibyaha bitari byavuyeho. Bakuyeho polisi, ariko ibyaha birakomeza.
Burasa wari umuntu uri su komiseri yagendaga u Rwanda rwose. Hari n'igihe yigeze kuboneka amabandi mu Rwanda, Ijwi ry'Amerika ryabonye amakuru kuri mu bantu bafataga ayo mabandi yayogozaga u Rwanda. Wari kujya mu yandi maprefetura ntugere ku gikongoro, nibyo abantu bibaza.
Mu by'ukuri organisation ya polisi n'igisirikari buri ofisi yagiraga ka militeri cyangwa prefecture arimo akorera amakazi, niko mbizi ngende. Niba baguhaye imitasiyo yo kujya i Butare, wakoraga muri prefecture ya Butare ukazayivamo ari uko baguhaye indi mitasiyo.
Ntabwo bibuza yuko ujya mu kazi ahantu.
Ikibazo turiho, reka tubwizanye ukuri.
Nicyo nshaka, tubwizanye ukuri rwose, kubera ko abantu baguteze ko babwiza ukuri. Nubabwira ko utazi ku gikongoro, bari bukomeze kwibaza ariko babeshye.
Gikongoro ko ntaziheho kamere iteriri. Ntabwo nzi y'ibyumba aho iri. Ntabwo nzi y'ikibungo aho iri. Ibyo kandi ni presi.
Mu kiganiro cyacu cya 16 mwumvise uwitwa Eliam Myandagara wari ushinzwe ubwanditsi n'icungamutungo mu kigo cya gisirikare ku gikongoro muri 73. Yavuze ko yahabonye François Burasa ari kumwe na Capitaine David Mutabazi. Yavugaga ko bahageze baje kubaza Capitaine Dominique Niyoyita wafashwe ataratangira akazi gashya ko gucunga umutekano wa Perezida Grégoire Kayibanda. Amaze kumva Burasa avuga ko aho ikigo cya gisirikare cya gikongoro giherereye atahazi, yaraduhamagaye aduha ubutumwa bukurikira.
Aho ku gikongoro hari hari camp policier ari yaje ndukamo ka militaire muri 73. Kandi ko umuntu wari officier muri police ataraza aho ikindi kigo cya gipolisi cyari kiri, bikaba bikubitiyeho ko icyo kigo cya gipolisi cyahoze kiyoborwa nahageze kiyoborwa na mugenzi we Nkizinkiko Joni wahoze ari komiseri muri polisi, mugenzi we ari nawe wasimbuwe na Nzabarirwa Idefonse. Kandi yivugiye ko Nzabarirwa Idefonse biganye ntanubwo yahakana ko ataziranye cyangwa atiganye na Nyizinkiko Doni bakoranye mu gipolisi bombi ari ba ofisiye bire kuvuga ko atarazi ku gikongoro bikaba bintangaza.
Eliam Myandagara wari mu kigo cya gisirikare ku gikongoro mu mwaka w'1973 turi kumwe na François Burasa usubiza ibibazo by'inshuti z'ijwi ry'Amerika. Tugiye gutumikira abatwandikiye rekampere ku butumwa bwa Asteri niyo yita umupfakazi wa Dominique niyo yita aravuga ati aravuga ko atazi David Mutabazi kandi ari wiwabo ati muri biriya bihe famiye yabaga ifite umusirikare mukuru cyangwa umwana mu mashuri makuru yaramenyekanaga abantu bumvaga ari nk'ishema. Akavuga ati nubwo bwose baba badakomoka muri komini imwe ariko bakomoka mu makomine ahana imbibi nta kuntu bombi baba bataziranye.
Kuri icyo kibazo ntabwo nari nziranye na Mutabazi kuba niyo twari kuba duturanye muri komini imwe ndetse ko tutari duturanye muri komini imwe kuko ubwo bari bufite amakomine menshi. Ntabwo twarabo muri generasiyo niwe umuntu atuye Inyamyumba undagatura kuri Mutura batarabaye muri generasiyo imwe mu mashuri cyangwa se ngo bagira ahandi bahuriye ntabwo bamenyanaga. Ibyo rero uwavuga ko uwatanga ayo mateori yo kumenyana yaba ari ukwibe.
Urashaka kuvugana n'ubu ngubu yuko David Mutabazi mwakuranye mwari muri komisiyo d'enquête imwe David Mutabazi wari mu kigo gishinzwe kubaka ibigo bya gisirikare ari Kanombe mugahurira muri komisiyo d'enquête ko mutari muziranye?
Ibyo nakubwiye nuko bimeze ntabwo twari tuziranye. Donc twari tuziranye mbere nakubwira nti uyu muntu twari tuziranye soit muri école ibunaka cyangwa se mu kazi ibunaka. Ibyo navuze ko uko twari batatu muri komisiyo d'enquête ntabwo twari tuziranye twahuriye muri ako kazi.
Dufatire kuri icyo kibazo cya Madame Niyoyita, muribuka ko François Burasa yavugiye mu ruhame ko atigeze agera mu kigo cya gisirikare ku gikongoro, ko atigeze agera mu biro bya komanda iri defense nzabarirwa, ko atigeze ahati ibibazo Capitaine Dominique Niyoyita, ko atashoboraga gukorera iyicarubozo umuntu ataza atabonye. Birumvikana ni ukuri kwe. Ijwi rya Amerika yakomeje gushakisha abantu baba barahabonye François Burasa dushingiye ku buhamya twagiye tubona ugendanije byaba byarabaye ahagana mu kwezi kwa gatanu muri 1974 umusirikare wabaga mu kigo cya gikongoro uhamya ko François Burasa yaba yarahaje yitwa Germain Karangwa mu mwaka w'1973 yari mu kigo cy'abapolisi cya Muhima aho yabanye na François Burasa baraziranye atuye mu mujyi wa Muhanga ni Gitarama ya kera. Yari soldat no kuvuga umusirikare udafite ipeti mu mwaka w'1973 ahamya ko kapiteni iyo yita ndetse n'abandi banyapolitiki bari bafungiye ku gikongoro. Atangira atubwira uko kapiteni iyo yita yahageze. Ni bande wabonye muri gereza ya gikongoro? Hanyuma se ni ryari wigeze ubona Burasa aza kubaza niyo yita ku gikongoro? Warabyiboneye
nko gutubwira ngo twebwe abasirikare n'utwebwe twabura kuri iyo mbere n'ijoro abari bari mu munsi bamuze kuko ubu tuzatabaye ubu abana musukitayo
ryari bwa nyuma wabonye kapiteni niyo yita
baje kumasaliza n'ibindi bari baraza bigereza ndetse mu rero baratanga ikofuti ikintu batanga bana ko ndamure cyo gukira none mu kubera n'ubwo ngo ndamubwira bara ashaka kwakorera ikintu n'abantu n'ibyo mu joro bamujyana mu bibyo bagatwa mu cyo mu kwera kwizi nende rekorde mure n'ubizi neza kubara bomagayo cyari funguzo ageze ku biro abari bari kwiza ku biro cyo kumaka bari ukana.
Urakoze cyane ndagushimiye Germain Karangwa kubwa kakanya wahaye Ijwi rya Amerika.
Washington Ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva Ijwi rya Amerika. Umwana wa Kapiteni Gallican Nyamwasa yahamagaye Ijwi rya Amerika dusaba kuzamubariza ikibazo wowe Burasa François. Umwana w'umukobwa aragira ati mbese ko wakuranaga na data akagenda akabura wavuga gute ko utigeze na rimwe umenya aho yagiye kandi mwarakuranaga waranavuze ko ari wowe wategekaga ako kanama.
Gallican niyo wategekaga ako kanama. Gallican dukorana yakomeje kuba jede wa eta major. Jede wa eta major ni umuntu ukomeye mu biro bya eta major ushinzwe renseignement militaire. Twagiraga gutya nka vers la fin de la semaine icyumweru kirangira akatubwira ko agiye ku kazi Kigali haba mu cyumweru hagati cyangwa se icyumweru kirangira akaduha ibyo dusigara dukora. Akagenda yamara nk'iminsi ibiri akagaruka. Ni ibyo twari tumenyereye. Nyuma rero yaje kugenda arenza ya minsi ibiri. Undi wari umukurikiye ajya muri kamiriteri kubaza aho Nyamwasa aherereye.
Washaka kuvuga Mutabazi.
Mutabazi. Ariko tumaze kubivugana kubera ko akazi ka batatu buryo ukuyemo umuntu umwe. Ababiri baravunika kandi noneho yaragiye ari chef wacu. Icyo bamushubije abo yavuganye nabo baramubwiye ngo nitube dukora akazi kugeza naza tuzakomeza.
Abo yavuganye nabo ni bande?
We agiye guterefona muri ministeri kuko twebwe twaratashe muri ministeri
y'ingabo z'igihugu.
Nibuka rero niba yaraterefonye muri ministeri cyangwa muri eta major. Ibyo ari byo byose reponse yanzaniye niyo ngiyo uretse ko bogeretse yeho ko prokireri azaza kutureba tukavuga n'icyo kibazo. Nyuma yaho atubwira ko nta wundi muntu afite ari media wo kunganira kandi kwa kazi aho kageze kandi hafi kurangira ko rero twakomeza kw'ibyo tuzakenera bindi tuzaba turi kumwe.
None se prokireri kava Uganda yigeze ababwira aho Nyamwasa ari?
Oya, we aza kutureba, yaje kutureba ntako chef wacu ntabwo yarazanywe na Nyamwasa.
Ariko hari ikintu ntumva, mwebwe muri ako kanama kari gashinzwe kubaza abanyapolitiki muravuga yuko Nyamwasa wari ugakuriye yavuyemo aragenda i Kigali arabura, yarashinzwe renseignement militaire muri eta major aragenda arabura ntiyagaruka. Hano ku Ijwi rya Amerika twabajije uwari wungirije chef d'état major ariwe colonel Laurent Serubuga, tumubazaho Nyamwasa yagiye uko yabuze, atubwira ko nawe yagiye mu kazi akamubura akamara ibyumweru atamubona, akaza kubaza akabaza perezida wa Repubulika ngo maze iminsi ntabona G2. Ibyo bintu ni ibiki ko chef d'état major adjoint ukorana n'umuntu ushinzwe renseignement ushinzwe iperereza mu biro bye amara ibyumweru bibiri atamubona akajya kubaza perezida wa Repubulika ngo namubwire aho uwakoresha yagiye. Na urambwira ko utazi aho yagiye kandi ari wabakoreshaga. Uwo muntu yaburiye hehe? Yaburiye hagati yanyu uko muri batatu, ni umutubwira aho ari.
Kuri icyo kibazo nta gisubizo mfite. Kuko mu byerekeye uko abasirikare bakoraga ara organize, nta gisubizo nabona. Nta kikubonera gute se ko njyewe nari mu kazi bashinze aho ngaho dukora kete. Umuntu agenda ajya muri misiyo ze z'akazi zisanzwe ari na shefu, agenda akagaruka. Ntabwo yagiye rimwe cyangwa se ngo agende kabiri.
Okay.
Ubwo rero kuvuga ko ingo yabuze, ntabwo kuri njye yigeze abura kubera ko yari yagiye mu kazi ke.
Ntabwo yigeze umenya ko yafunzwe?
No. Nakubwiye ko ibintu nabimenye muri 85. Information zose zirekeranye n'abo bantu twabajije Nyamasa, wendi twamubajije kuko sinigeze namenya ko afunzwe. Yewe ni Mutabazi yigeze amenya icyo kintu dukorana na Mutabazi? Ntabwo yigeze. Twigeze tukivugana, twigeze tukigarukaho kubera ko twakomeje akazi jusqu'à la fin uko batubwiye.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Nubwo bwose amakuru menshi atangwa n'abantu banyuranye ahamya ko ku Gisenyi ariho haba harakorewe ibazwa rikomeye muri anketi yo gushaka ibimenyetso bihamye icyaha abari bafashwe nyuma ya kudeta, François Burasa ahamya ko ntawahutajwe. Muribuka ubutumwa bw'umuforomokazi waba warondoye abahafungiye batagira kivurira? Muribuka Sergent Major Ngirumpatse wirukanywe mu gisirikare azira ko yaba yarababonye bashonje akabagaburira? Kugira ngo impaka zishire, twasubiye muri leta ya Colorado muri leta zunze ubumwe za Amerika, niho uwitwa Anthony Muganga atuye. Yarokotse iyicarubozo ryakorewe abandi, yafungiwe ku Gisenyi. Ahamya ko yabonye François Burasa akavuga n'icyazi ku byaba byarakorewe imfungwa.
Burasa ku Gisenyi narahamubonye, yagendaga mu modoka y'ivatiri ari kumwe na kapiteni Mutabazi n'umusirikari ufite imbunda wabaga yicaye inyuma. Noneho bakaza gukoresha interrogatoire aho ku Gisenyi, ariko interrogatoire nyinshi zakorwaga ninjoro nko mu masaha 3-4. Nibwo interrogatoire nyinshi zakozwe ninjoro. Abo babazaga bari abantu batorutiraga, barabafataga bakabazirika intuza insinga z'amashanyarazi, bamara kushika bazirika insinga z'amashanyarazi bakabanyuza nyine ku mashanyarazi, ku buryo bararaga bagonga twumva rwose. Twe twabaga turi mu dukasho twegereye aho ngaho, nkanjye nari mu kasho nari ndimo kari kegereye aho ngaho bakoreshaga interrogatoire. Nagira numva nyine abantu bagongera cyane, bagongera cyane. Tuvuye ku Gisenyi batujyanye mu Ruhengeri, twashoboye kuvugana turi mu makasho yo mu Ruhengeri. Uwo ari we wese yatubwira ko nyine amaboko yose yabaga afite inkovu y'ayo mashanyarazi babaga babanyujijeho, kandi abantu baragongeraga cyane. Ariko numvaga Burasa nkaho atabizi, kandi aribo babikoreshaga.
Noneho reka nkwibarize ko nawe wari imfungwa, Burasa yigeze akubaza? Burasa yigeze agushyira ku ngoyi?
Ntabwo navuga ngo ngiye ntiyanshyize ku ngoyi, kuko nta bibazo byinshi igihe banambajije. Ku buryo rero ngiye ntabwo natinzemo, kandi igihe banjyanye ari ku manywa. Ariko tugeze mu Ruhengeri, abo twari kumwe mu Ruhengeri tuvanye Gisenyi, bose nyine bari bafite inkovu ku maboko z'iyo migozi babazirikaga banyuze ku mashanyarazi, nyine bose bari bafite inkovu.
Ntawe niki bakuregaga, niki bakubajije?
Ikintu batubazaga babazaga n'uwo yarabonye ya dokuma nigeze kukubwira ubushize yitwa SOS Alerte Mon General, bakakubaza ko wayibonye, bakakubaza yuko ibirimo waba ubizi. Nicyo ngicyo batubazaga cyane.
Burasa, uretse aho ngaho ku Gisenyi, wigeze umubona mu Ruhengeri? Yigeze aza muri gereza?
Muri gereza ntabwo yigeze ahaza.
Anthony Muganga uri muri leta ya Colorado mbibutse ko yafungiwe ku Gisenyi nyuma ya kudeta muri 73 kandi tukaba twahinduye ijwi rye kubera impamvu z'umutekano. Nabajije François Burasa niba ibyo Anthony Muganga avuga by'abantu bararaga baboroga niba nawe ayo majwi yarayumvise.
Abo bantu ntabwo nabumva kuko natubanuye ko impamvu twagiye gukorera ku Gisenyi ntidukorere mu Ruhengeri ari ikibazo cy'umutekano waho twagombaga gukorera kubera amazu. Aho twakoreye rero kuri komisariya de polisi ya kera ku Gisenyi hari imbere ya Hotel Beau Séjour, ni ku muhanda munini wagendaga aho ngaho nko muri Burarirwa ugana kuri Goma.
Ndaharuzi
n'ahantu hagendwaga cyane, ari amamodoka, ari abantu, ari abajya kuri plage, ari abigendera mu mahoteli ku muhanda nyabagendwa. Komisariya de polisi uko yari iteye n'iy'ababirigi basize nta nguni zindi zabagamo, wenda ngo babe barateganyije ahantu kwikira urubozo. Akazi twagakoraga ku manywa mu masaha abanyururu basohoka muri prison bakaza tukababaza bagasubirayo mu masaha yabo. Ubwe ku mugoroba tugakora sekretariya.
Ninjoro mwakoraga sekretariya?
Ku mugoroba ntabwo twakoraga nijoro.
None se iryo joro abantu baborogaga bavuzaga induru nijoro babaga bakubitwa nandi?
None uragira ngo mbareme mbakure hehe bitarabayeho?
Noneho reka nanjye nkubaze ibyo wabonye. Wowe mu gitondo wajyaga kubabaza wasangaga nta bikomere bafite, wasangaga bameze neza ukababaza ubona ari abantu bagusubiza nta mususu?
Nababwiye tekinike twakoresheje iyo guha umuntu ibibazo tukamuha ibikoresho impapuro n'amakaramu akabisubiza, yarangiza kubisubiza tukazabishyira ku mashini tukongera tukabisubiramo turi kumwe, tukazasinya procès verbal définitif turi kumwe na nyir'ubwite. Abo bantu ko bavuye bazaga bakatugeraho niko basubiragayo,
babaga ari abantu bameze neza.
Kandi narakubwiye ko tugera mu Ruhengeri ko twabasanze bameze, twaragombye gusubira i Kigali kugira ngo tuvuge uko abantu bameze, tutashobora gukoreye kubaza abantu barwaye. Nta muntu wabitubwiye, ni komite ya ntuze gukora nkete ku mutima nama wayo, nuko byagenze tugenda gutanga raporo. Abantu babazanira imiti, bameliora, babazanira ibiribwa, babazanira ibiryamirwa, babaha na muganga. Ibyo bintu tubikora urumva hari undi muntu waje kubidutegeka?
Ibyo ndabigushimiye, ariko reka mpite nguha ikibazo cyabajijwe n'abariya bana bapfushije abantu bacyohereje mu bibazo bohereje hamwe. Baravuga bati abantu 18 mwasanze mu Ruhengeri ari intere, baziraga gusa imbeho n'ihungabana cyangwa se bari barakorewe ibikorwa by'iyicarubozo?
Nta bikorwa by'iyicarubozo bari bakorewe twebwe uko twabasanze.
None ko bari intere, umuntu w'intere ni uko batarjyaga?
Narabisobanuye bihagije. Mbabwira ko mu Ruhengeri harakonje, nicyo cya mbere. Ikindi, muri prison harimo amasima, imbeho no kwisima. Abantu baba bazi uko mu nzu itarimo shofaje ukuntu haba hakonje.
Ariko se gufunga abantu ukaba ntubaha icyo kuryamaho bakaryama ku isima, ibyo ntabwo yica rubozo?
Nakubwiye ko ibiryamirwa bitari bihagije, niko kandi za kwizo mu Rwanda z'icyo gihe byari bimeze. Tujya gutabariza abantu kandi leta y'icyo gihe irabatabara, kuko n'uwo batabaye yari ministre w'ubucamanza wa mbere Bonaventure. Twebwe rero tumaze kubatabariza twagarutse Kigali turahahama kugeza igihe batubwiye bati noneho ni mugende murebe ko mushobora gukorana nabo. Tugezeye dusanga abantu barakize, ibyo kurya byarabonetse. Ngo icyo gihe tubajije batubwira ko batoye bije babaha n'umuganga Dr. Cyprien wari mu Ruhengeri. Noneho rero urumva ko abantu baboherezaga ku Gisenyi tukabenteroja muri prison yo ku Gisenyi. Twamara kubenteroja twebwe ntabwo twongeraga kubonana na hazaga abandi bashaje, tukabakorera interogatwari muri ya system nakubwiye, byarangira bakagenda hakaza abandi kugeza tubarangije. Jewe nabonye ba bantu twatabarije bari en bonne forme.
Mukanyi uvuze yuko mwabantu mwababarije mu Ruhengeri abandi mukababariza ku Gisenyi. Muba mwabarije mu Ruhengeri wavuzemo uriya wahoze ari ministre w'ububanyi n'amahanga Augustine Munyaneza, mwabarije muri Muhabura
president Nyirigori Kayibanda, Aminadabu Kanani wari president w'urukiko rw'ubujurire mu Ruhengeri, na Auguste Munyaneza wari ministre w'ububanyi n'amahanga. Nubwo bwose ayo makuru avuga ko babajwe muri hoteli Muhabura yemezwa n'abantu benshi, hari umwe uvuga ko yabonye burasa ku Gisenyi abaza ministre Munyaneza byaba byarabereye muri hoteli Palm Beach. Nyirayo Andre Singaye ubu aba mu Faransa arabihamya n'ukuri kwe.
Njewe naraje n'imodoka njya muri hoteli yanjye, hari masaa sita yuzuye. Ngeze muri hoteli mbona umugore ndazi w'inzobe yicaye muri bar, mbaza abakozi nduriya mugore nduwande ngo umugabo we ngo yajyanye ngo bari mu ishambure hejuru muri etaje ngo bari mu ishambure. Ni mbese ni bande ngo ni umuntu witwa Burasa, n'uwitwa Mutabazi, n'uwitwa Munyarukiko ngo bari ngo sinze byari gukora n'umugabo uriya mugore.
Bari muri ishambure kangahe muri iyo hoteli yawe?
Bambwiye ko bari muri ishambure seti bo none hundi ndagenda njya muri resitora njya gukora ibyo nagomba gukora. Ngiye kubona na Burasa nabo ngabo nabo bagenzi be barasohotse bafata imodoka bagiye umuhandi wa koreteri Regina, ubwo hari saa sita bagiye kure. Ubwo uwo mugabo mugufiya mba ndamubonye, mbonye asohoka bari kumubwira ngo baragiye ngo bagiye kuba ngo bari gutembera gatoya ngo nabo baragiye ngo baragaruka ku masaa munani. Noneho mbona uwo mugabo ministre nari muzi n'uwo mugore we mbona bari barasohotse bagiye gutembera kuri plage, ngoma muri hoteli mbona bari kuzunguruka kuri plage yariharya ku Busenyi. Birangije ndagenda sinongeye kubabona, naragabuse barambwira ngo babajyane setu ntabwo nongeye kubabona.
Uwo mugoroba ntibaraye muri hoteli yawe?
No, ndibigeze baharara, baramubajije gusa ndamuduharaye.
Bamuzanye ku Gisenyi baje kumubaza, ndavuga bamuzanye muri hoteli Palm Beach baje kumubaza cyangwa niho bamufatiye niho yari yaraye?
No, barahamuzanye ndabaje ndabwo yaharaye ukuntu ari mbari ndabwo nabwo ndabaje gusuzuma ibitaka byose abeza muri hoteli ndabwigeze hararaye, barahamuzanye.
Hari undi munyapolitiki waba warahabarijwe uretse nyakwigendera Augustine Munyaneza?
Ndabwo undi muntu nongeye no kuhabona kuva icyo gihe ari bari abahungu bamubajije, ari nawe ndagononge kuhabona. Kera kabaye nibwo nabonye uriya mugore agarutse n'abantu b'iwabo afata chambre 4 hanyuma bene babaza kumukura ngo no, nyumva bari kuva ngo ndurare muri hoteli papa yabarijwemo, bari kumwe n'abana bagenda bajya kurara muri Meredi, bari kumwe n'abantu b'inshuti hano n'abazungu bari kumwe nawe.
François Burasa uyu munsi wamukwereka wamumenya isura ye, yakwibutsa isura abonye icyo gihe abaza Munyaneza, wamwibuka? Ni ukuvuga ko udashobora kumwibeshyaho waramubonye koko?
No, uretse no kumumenya nubwo yavuga inyuma y'urugo namenya ko ari Burasa ukuvuga.
Andre Singaye, ndagushimye cyane kubw'ubuhamya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Washington, ijwi rya Amerika.
Bwana François Burasa, na nubu uracyatsimbaraye urahamya kutigeze ugera ku Gisenyi ngo uhahure na ministre Augustine Munyaneza ari kumwe n'umugore we ngo muhati ibibazo mu rwego rwa nketi wakoraga.
Yewe nakubwiye ko ilansi ministre z'affaires étrangères yabajijwe na procureur kaba Uganda. Icyo ngicyo nicyo ngicyo nzi. Kubera ko hari urugero bari baragabanyijemo uretse babandi bafashwe mu ijoro ry'uwa kane rishyiriweho gatanu Nyakanga, bagiye bashyiramo amayeshero y'uko abantu bari bameze mbere mu gihugu. Abago uretse abo ngabo nta bandi twongeye kubaza bo mu rwego rwo hejuru, ni procureur wabibarizaga. Mu Ruhengeri rero hari uwo l'ancien ministre des affaires étrangères, undi procureur yahabarije n'uwitwaga Kanani. Amuhuza naho rukomeye.
Urabivuze we.
Yavugaga ko kandi wari umukuriye mu byerekeye mu kuyobora imanza za kurudapere mu Rwanda. Kubera kurumva byari mu rwego rwa procureure kurabo ba personalite rwari mu rwego rwe. Ibyo nzi ni ibyo.
Abandi bari muri urwo rwego rwo hejuru twanabisezeranije abumva ijwi rya Amerika ko tuzababwira uko abajije Kayibanda. Kayibanda nawe yari mu rwego rwo hejuru, mujya kumubariza irwerere muri komine Keru. Ongera utwibutse muri make ukuntu mwageze kwa Kayibanda, uko mwamusanze muri makeya, kugira ngo nkubaze ikibazo babajije hano mujyanye na Kavaruganda.
Ndagira ngo nsobanurire abatwumva ko njyewe ntabajije Kayibanda. Kayibanda yari perezida de la republike yabajijwe na procureur, naho rero yanjye si toujours le secrétariat. Twoye kujya tuvanga ibintu, kuko iyo bavuze ngo nabajije Kayibanda, nta kibazo nigeze mbaza Kayibanda, ntacyo nari mfitanye nabo. Ubwo rero tumusanga ngo akurwerere, twasanze hari abasirikare bamurinda, nawe ahari afite inzu ye, kuko aho ngaho hari hasanzwe izari ya Rwerere. Hari abantu benshi b'abanyapolitike bahakoze, notama nka l'ancien ministre de l'agriculture Nkezabera ubanza ngo yarahakoze kera. Noneho natwe twababonye aho ducumbika, nabo basirikari nabonaga nabo bafite amahema n'ibindi byose n'ibikoresho n'amamodoka yarahari. Aho rero twahamaze iminsi itatu procureur amubaza, birangiye turagenda.
Iminsi itatu amubaza. Ejo bundi mu kiganiro hano ku ijwi rya Amerika uvugana na Bikorimana, hari aho yavuze ko Perezida Kayibanda mwamukubitaga, ndetse biranantangaza, ndakubaza nti warubahutse ukubita Perezida wa Repubulika? Icyo kibazo wagitekerejeho na n'ubu ntabwo yigeze kubitwa Perezida Kayibanda?
Bwana Venusti, mbere yuko ngusubiza icyo kibazo, naguhaye urugendo ndagira ngo narwo abanyarwanda barumve. Bw'undi muntu w'umunyamakuru aracyariho ari hano muri Finland, wigeze kunyandikaho ngo nakwise Kayibanda urushyi. Kandi uwo muntu ntitwigeze tubonana, ntitwigeze tuvugana, ngo yashakaga kunjya mu ishyaka. Ibyo bambwiye ni PSD ngo ndijyane ku Gisenyi. Kugira ngo menye icyo kintu, nagiye gucaho umugore wanjye yakoreraga, arafite kiyosike mu mujyi, nkahurira n'umutegarugori wundi wari uje kumureba wa Fosse Twagiramungu, afite icyo kinyamakuru. Niba ari isibo, ubanza ari isibo. Ati koko wakubise papurushi? Ndabwira nti madamu, koko iki kintu nibyo wacyandikisha? Niba atari mwebwe membre de la famille ni ba Kayibanda, wenda akaba yarigeze kubibaganirira. Aravuga ati da, noneho icyo gihe umutegarugori wanjye niwe wasobanuye akubiswe n'inkuba nawe avuga ati se wa muntu koko yaravuze ngo agiye kwandikaho ibintu bibi ngo uzaza kumureba agenda yandika ibi bintu n'ubu ngubu umubajije yakubwira ko yabyanditse mu isibo kandi andenganije kandi nta n'ikintu nari navuganye nawe
ariko jyewe ikibazo nkubaza kiratomoye wa mugani wawe ikibazo nkubaza ntabwo kinyura ku ruhande wigeze umenya mu gihe Kayibanda mwamubazaga cyangwa se na nyuma mwarirangije wigeze umenya niba yarakubiswe wigeze ababwira ati n'ubu mumbaza hari abahungu bari hano bankubita Perezida Kayibanda yigeze ababwira icyo kintu cy'uko akubitwa
Bwana Venusti ntawari gukubita Perezida Kayibanda yaba abasirikari bari bahari yaba Procureur Kavarwanda yaba natwe twaduherekeje Procureur ntawari gukubita Kayibanda n'ibintu abantu batekereza hari kubera ntabwo mbizi Kayibanda nubwo yari yavuye ku butegetsi yari akiri Kayibanda
umwe mu basirikare barindaga Kayibanda yirwerere Lieutenant Augustin Gatarayiha yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru ari majoro yavuzwe hano ku ijwi rya Amerika atangwaho umugabo wabonye Perezida Kayibanda kubitwa n'abari bashinzwe kumurinda twaramushatse atubwira ko yari yaradutumyeho yizera kuzavugana n'ijwi rya Amerika
nkaba nagira ngo mbere y'uko tugira icyo tuvugana nagira ngo nshime cyane umuntu witwa Kapiteni Bikorimana kugira rwose ntakubeshye kuva numvise naratangiye kumva biriya biganiro byanyu kandi byiza cyane kandi bishaka kugeza abantu ku bintu bikomeye nifuje kugira ngo ngire icyo navugana namwe ariko nkabona nta buryo nabona bwo kuba nabageraho nabahamagara gute nabigenza gute ariko numvise Bikorimana abivuze nshakisha uburyo bwose bwatuma nshobora kugera kuri mwebwe kugira ngo tuvugane
biradushimishije cyane kuba rwose mwarifuje kuvugana n'ijwi rya Amerika nzi ko hari n'abantu benshi bandi bameze nk'amwe bifuza kuduhamagara baduhamagara kugira ngo badufashe kubaka amateka nimusubirane ijambo ndabashimiye cyane Majoro Gatarayiha
ndishimye no kugira ngo tuvugane kandi reka none nkubwire icyo mwari mumbajije nibabwire ku mugaragaro ngeze rwerere nasanze yo ubwo hari nko mu mpera z'ukwezi kwa munani 2023 ngeze rwerere mpasanga umusaza Perezida wa Repubulika Kayibanda bose arambwira bati usaga twarambwira ati uyu muza uzamurinde kwibwa kumutwara murinde kuturoka murinde kandi tubwire ikibazo afite nabanye nawe nk'igihe cy'icyumweru kimwe ibyumweru bibiri ntamubona ko yifungiranaga mu nzu rwose ntabwo yasohokaga ariko umudamu we naramubonaga none igihe kigeze nyuma nyuma y'ibyumweru nka bibiri sinzi ukuntu rwose nakomeje nesisita mbwira umudamu ariko rwose wamubwiye agasohoka tukabonana tukaganira nigewe nakubeshye kandi rwose ndakubwiza ukuri wamusohoye mu nzu bwa mbere mujyana hanze ku zuba ariko yambaze nk'iminota nibura nk'ibiri turi kumwe hanze ikintu cyakurikiyeho rero narinjiye mu nzu nagarara muri salo n'umudamu we turi kumwe Kayibanda turamubona arambaza ngo ariko wowe kubera iki utankubita nakubeshye Venusti numvise n'ikintu kitarabaho numva ndumiwe numva mbuze muziyonja kuko byonyine genda nabonaga kubana na Perezida wa Repubulika ku bwanjye byari ishema rikomeye cyane kuko nari jyewe uri kumwe nawe umuntu nubahaga umuntu wari Perezida wari umaze kundahiza nkabona turi kumwe nkabona ry'umucunga numva kagiye ahubwo ari nk'ishema rikomeye cyane kuba ndi kumwe na Perezida wa Repubulika kandi ry'umushinzi numva ari ibintu bikomeye ariko ambwiye iryo jambo nayewe nabuze iyonja mbura icyo mvuga mbura icyo nkora
none abo bamugukubitanaga n'ibandi rero
njyewe icyo nkubwiye cyo yarambwiye kuki wowe utankubita ntabwo nigeze na rimwe ngira reaction yo kumubaza ngo ubundi wakubiswe nande ubundi se kuki nagomba kugukubita nagukubitira iki nagukubita kubera iki ndibaza ese buriya koko hari abantu bamukubise njye numvise gusa ari ibintu bindangaje birambabaza
Major Augustin Gatarayiha turagushimye cyane mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika turi kumwe na François Burasa usubiza ibibazo byanyu bwana François Burasa Major Gatarayiha arinda Perezida Kayibanda wigeze ubimenya
muri iyo minsi itatu twahamaze hari abasirikari kugira ngo niwe cyabari bo ntabwo nibuka personnellement wari wahategekaga icyo gihe kuko ndumva barasimburanwaga ntabwo nibuka uwariwe ariko hari abasirikari kamembe hari bari barenze peloton ntabwo hari umwe ntabwo hari babiri
Major Gatarayiha urebye promotion ye na promotion yawe ntabwo umuzi nawe
Gatarayiha ndamuzi ariko ntabwo nakubwira ngo niwe muri promotion y'iniye
icyo kintu ntabwo mwigeze mukimenya mu gihe mwakoraga nkete mumubaza
ntabyo numvise yigeze abwira procureur
na nyuma yaho mu buzima bwawe uri umupolisi ndetse n'igihe uri umusirikare ndetse n'igihe uviriye mu gisirikare uretse uwo munyamakuru wisi buvuga ntiwigeze wongera kumva abantu bavuga ko Perezida Kayibanda yakubiswe
kugeza ubu uretse bikora Imana kuri Voix de l'Amérique ni mwebwe mwabimbajije ni mwebwe nabimvanye undi nabyumvanye ni uwo mujournaliste wo ku isibo abinyandikaho ntabwo namubonye ngo mubaze impamvu yabyo kandi impamvu yabyo nayikubwiye ngo yashakaga ko nza kumushaka bakanshira mu ishaka nibyo nzi gusa
hano hari umuhungu wa Bizindori watwandikiye agira ngo tuzamubarize ikibazo nagira ngo nkubaze Bizindori uramuzi imbere yuko afungwa uramuzi na nyuma yaho Bizindori mwari muziranye
ntabwo twari tuziranye ariko nari muzi gato igi uva mu gihe kigufiya Bizindori dusa n'abaturanye kubera ko maze kurongora muri 72 turi muri polisi ntuye ku Kacyiru umugore wanjye atwite inda ya mbere aza kugira maleze ndi nsaba ko nimukira mu mujyi hafi yo kwa muganga aho hantu natuye muri iyo karitsiye famiye ye kwa Bizindori niho yari ituye
mwari muturanye
twari duturanye ndetse twigeze kujyayo twigeze kujyayo badutumiye hari ikigage ni nabwo bwa mbere ndonko namenyanye na Bizindori kuko aho ngaho twari dutumbiye makugeranyije hari aho Banki Nasiyonali nshya iri ni kuri ako gahanda ni kuri uwo muhanda iruhande rwanjye hari hatuye Koloneli Rusatira icyo gihe ari Directeur de Cabinet muri Ministere de la Garde Nationale de la Police nanjye nkurikiyeho iruhande hakaba agahanda kajyaga kwa Bizindori nuko nguko muzi
urakoze cyane kuvuga yuko mwari muziranye kubera ko umuhungu we watwandikiwe wandikijwe rya Amerika ariwe Albert Bizindori avuga ko kuva ari umwana yarakuzi ko yakiniye mu busitani bwawe ko nawe umuzi ko yakubonye ari wowe ari n'umudamu wawe musangira n'ababyeyi be nk'uko bivuga ndetse akavuga ko igihe cyose yumvise izina ryawe nyuma ya kudeta ryabaga rifite icyo rimubwira akavuga ko atashoboraga kukwibagirwa cyangwa se ngo yibagirwe ibyo yakumviseho akavuga ko wowe utari nka mutabazi kutari nka nzabarirwa kubera ko iyo babavuze agomba kubanza kumva abo bantu bari bokura ko atarabazi noneho rero aravuga ko nyuma ya kudeta ati si rimwe si kabiri izina ryawe Burasa ati nagiye ndyumva kenshi mu biganiro ati igihe cyose kandi ryabaga bifitanye isano n'amarira n'imiborogo ibyo ni umuhungu wa Bizindori ubyandika uramwumvise ko yavuga musubize
ariko na bwana Venus nashaka kumenya ayo makuru y'icaruzo yabyumviraga he
aravuga ko muri 73 ibiro byo ku Gisenyi byategekwaga n'umugabo wa Nyirasenge nawe wabikoragamo nk'umuforomokazi ati umunsi ku wundi
ari inshuti n'abashinyaguzi ibyo ngibyo nibizindo rubyandika bamugezagaho uko musaza we ameze nawe yabona kanya ayo makuru akageza kuri muramukazi we ati hari nanone abasirikare babiri bo mu muryango wanje mugari umwe aracyariho bari mu kazi ku Gisenyi icyo gihe muri 74-75 uwo nibizindori ubivuga aravuga ati ajida mutimura urambwira niba umuzi ukomoka mu cyahoze ari komine Buringa yarafunguwe ati yihutiye gusura mukecuru ubwo ni nyirakuru wa Bizindori hafunguwe nanone muri icyo gihe animari nikuze uyu niwe mukobwa wa kabiri bafunganywe na Nyeshi Kabarenzi uyu animari nikuze yaje gufungurwa n'ugatakiriho ubuninya kwigendera animari nikuze uwo muri Masango atabo bose baje bavuga burasa nibyo akorera imfungwa muri za interrogatoire abo ngabo ari animari nikuze uyu mukobwa ntiwigeze umubona ntiwigeze umubaza
umva nta mugore nibukamo ikindi rero precision naguha nuko twari ikipimwe y'abantu bashinzwe kubaza kandi ni njyewe wari umutoya muri bo kuki ari njye bavuga abari bankuriye bakoraga iki
barakuvuga kubera ko bakubwiwe ni wowe ukwiye kuvuga w'icyo wakoze utitakanya abandi
oya ntabwo nitakana abandi yewe babwiye ko nari membre wa komite d'enquête nakoraga sekretariya none si sekretariya irakubita wakora sekretariya ukajya no mu byo gukubita ako kazi wagakombina gute
nari ngiye kurangiza ubutumwa bwa Bizindoro ikibazo abaza ni nk'ubutumwa kubera ko arakwibutsa ibyo nawe wari uzi kora kwa rubajije ukuntu yabimenye yakubwiye abasirikare barimo uri ajida mutimura wagombye kuba umuzi yakubwiye uriya mukobwa animari ni kuzege ndamuzi nawe wagombye kuba umuzi kubera ko avuga ko wamubajije none arangiza avuga ati nta numwe wigeze atubwira icyo yababazaga batubwiraga inkonize inyundo insinga z'amashanyarazi zari zarabatonyoye amaboko n'amaguru ati ngibye ibintu ndakuranye nibyo nakuzenzi uwo muhungu wabizindora rakumva nawe uvuze ko muzi ndagira ngo umusubize ubivanye ku mutima ni bya bindi dushaka yuko abanyarwanda bazabwirana kuri kintu ufite ukibabwire
ngewe icyo nasubiza uwo Bizindori maze gusobanura ukuntu naturanye ni wabo ntabwo twaturanye igihe kirekire ndumva ari muri 72 72 gitande 73 ubwo nyuma ya kudeta narahimutse mu byukuri ise naramubonye muri za interrogatoire abo bantu twabajije twari dushinzwe kubaza twabatabarije kuva mu Ruhengeri ntabwo twabaretse ngo babe uko bari bamesi temwe rero uhari wundi ni Dr. Cyprien wabitagaho icyo gihe
Washington ijwi rya Amerika
twari twijeje abumva ijwi rya Amerika ko tuzabagezaho ubutumwa wajyanye ubufashe ubuhawe na Perezida Kayibanda ukabushyira Perezida Habyarimana watwibutsa ubwo butumwa uko Kayibanda yabuguhaye nuko wabujyanye I Kigali
tugeze ku rwerere aho muri za tumaze kwitegura prokireri yagiye kubaza Perezida Kayibanda ariko mbere kuko bari baziranye babanza kuganira amubwira ikimuzanye Perezida Kayibanda amubaza ati kavara Uganda ninde wakoze kudeta ushobora kumubwira undi aramubwira ati ni General Major General Habyarimana uko bya twabibonye Perezida Kayibanda ntiyabyemeye baganiriye ibindi gatoya ariko cya kibaza kigarukaho ndetse hacamo ibindi biganiro nyuma kigarutse ubwa gatatu prokureri amubaza ati ariko mishero perezida kuki utekereza ko nkundiho nkubeshye icyo kibazo kije gatatu kivuga iki atekereza ka agahe gatoya ariko avuga mu gifaransa ati je m'attendais au pire
bishaka kuvuga icyo ubwo
njye nkubwira ibyo ngibyo umuntu yabyumva ku buryo butandukanye ta komanderi nje ndi mukubwira nk'umuntu wabyumvise ndaho ngaho noneho president bwamubwiye tese ushobora kumpa uyu musore nkamwitumira kuri general Habyarimana kava Uganda ratinda ariko aza kubimwemerera nibwo president Kayibanda yambwiye ngo ngende I Kigali mubwirire generali Habyarimana amuhe ka registrere kamwe muzo bari baherutse kugurira la sûreté nationale ngo nkamuzanire amwohereza ubutumwa kugira ngo yambwira ati genda ndagenda fata umushoferi wanjye n'imodokari turi I Kigali nakoze uko nshoboye kugira ngo communication igere kuri generali yamugezeho koko za serivisi ziyakureba iyo twa registre bahama kamwe koko twari tukiri dushya kari gapfunyitse nsubiri dwerere ngashyikiriza perezida Kayibanda amaze kukabona abwira procureur Kavaruganda ati mumpe umwanya turisohokera akora ibye arangije abifunga arongera araduhamagara arambwira ati wa musore rero ntugahereze undi kandi unzanire icyemezo kwa kamugezeho naragiye ya komunikasiyo ndayikora bampa n'icyemezo ndagaruka yego ntabwo ari umunsi umwe ndagaruka nkereka ko ubutumwa bwe nabushohoje n'ibyo
ubwo butumwa perezida Kayibanda yoherereje perezida Habyarimana mwigeze mumenya icyari gikubiyemo
twebwe twa yadusabye kumuha umwanya turasohoka nuko natwe twari dufite inzu twari ducumbitsemo ubutumwa uko nabujyanye nuko nabutanze
ntabwo nta kindi wongeye kumva kuri ubwo butumwa
nari kucyumva urumva perezida Kayibanda yahereje jenerali majoro Habyarimana ubutumwa nari kumva hehe venusi
ikindi twijeje abumva ijwi rya Amerika niriya baruwa wasanze kubera ko uri mu bantu bageze mu biro bya Kayibanda nagira ngo wongere wibutsa abumva ijwi rya Amerika ibyari bikubiye muri iyo baruwa ya Kanani
ndagira ngo nisobanure gatoya ntabwo ari mu mutamenwa ni ibiro perezida Kayibanda yari afite iwe mu rugo ntabwo ari kofurufu oya ni ibiro prive bye uretse ngo ko ari we wagiraga urufunguzo rwe n'umukozi w'umusekereteri wakoragamo ngo akahakora amuhagarikiye yarangiza akongera agafunga ibiro bye iyo baruwa rero yanditswe na Kanani ntabwo ariyo yonyine harimo n'iz'abandi nuko yo yari ifite imvugo yayo idahuje n'iz'abandi n'izindi
tubwire
ngo mbe narafashe textuellement ngo byari bimeze kandi byanditse gutya ariko
tubwire ingingo z'ingenzi
Kanani yagiraga inama perezida wa repubulika ko akwiye gufata ibyemezo byabo yitaga ibirura uko na wabyumva gusomye iyo baruwa kandi byari bitomoye uwo Kanani yari mu gihugu mu karere k'ibirura ibirura bishobora kuzabarira abana akababwira ati nyakubaha perezida ibi birura nutabifatira ibyemezo ingamba zihamye uzi neza ko tutazahungira I Burundi uzabariyo ntituzahungire Uganda uzabariyo ntituzahungire Congo uzabariyo ati hari umukuru w'ibyo birura we rwose wari ukwiye kumwambura amapeti yose wenda ukamusigira irya gaparaje ati niba udashaka kumurekura ukamuha minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu arakomeza yamubwira uko yafatira ingamba ibirura bikomeye akarangiza amubwira ati nyakubahwa numara gusoma iyi baruwa uyice hatazagira abayigwaho mu magambo ncamake n'ibyo.
François Burasha umutumire wacu ibanze muri iki kiganiro.
Inshuti mwarimu duteza amatwi aha niho dusoreje ikiganiro twari twabateguriye kuri uyu munsi hamwe na Etienne Karekezi wa gihagarariye Nshimire François Burasa wemeye gufata umwanya agasubiza ibibazo byanyu. Nshimire namwe mwakunganiye mutanga ubuhamya namwe mwese mutanga umuganda wo kubaka amateka y'u Rwanda rubabereye mwese. Mbashimiye kuba mutega amatwi Ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri nshi ngari kumwe na Venuste Nshimiyimana murakarama.